published in the news.
Nimesubiri muda mrefu.
Wewe kunipa jibu.
And my heart can't take it no more.
Bora unipe jibu.
Come on, I'll depend. Subiri muda mrefu.
Wewe kunipa jibu.
And my heart can't take it no more.
Bora unipa jibu.
Come on and bend, how to bend. Come on and talk, how to talk me. Come on and bend, how to bend. Come on and talk, how to talk me.
Mapenzi ya vita, kila siku na shindwa. Muda na umia, mawazo, mawazo. Mapenzi yako, uzuri wako, maisha yako. Shida tupu, michongo ya kutili zako wewe. Ushe ya penzi siwezi tena wewe. Michongo ya kutili zako. Ushe ya penzi siwezi.
What's up, SMS messages, took a one-on-one.